Banona chungu, banona chungu. JB.
Remember where you come from. Stop giving music plumbers, yeah. Don't see
them only. Homies never smile, but switching a teacher yuma. Ni my sad faces na meno baluma. Kea koka ngono kewa gwila manuna. Bachekele koma bine ya boya tuna. Putwa na diamo badi zezi zosha. Anen something gwana osa fikosha. Ashikemo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joko. Chosa hapa try joke. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Ankala ko high full spaceship. No maafu no friendship. Nga ufu na chinja citizenship.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini libe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini libe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu.
Sini mafomelo choka monyoro. Nikange na mukaleza njazi. Mpamfu kumanza ni swazi. Bano ni bano na chongo ba braz. Nga uma kwa tatinga ngale chapaz. Wesa chitika kunova mamdoba. Walungumbu asa nduka amdoba. Ni oka bochila Oktober. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ife na bana mayati pali spark. So akangena muji ya listaki. Bash peke peke banyonga skat. Bagulile kokonshlet na chifati. Sini kumbuka dieni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot belly. Big baller, full of John Kerry. Lem nigga ula liye.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini libe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini libe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. One pack a 10, 10 pack a 20. 20 to Saturday, no yamba again. Bili mumaveni, si makokeni. Nifuna drama, pochaya menteni. Makwacha, madola, mapula, mashilling. Nifuno zuja kufiki za ceiling. After the ceiling, za zuja building. Doesn't matter, malinga wa winning. Tommy ni buyer, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga ba mea, nine am there. Ponce ba yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tea.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini libe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini libe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu.
Remember where you come from. Zambian music plumbers, don't see old.